tuisha panda inachoma na hema. Nijibu ndio sio, nijue kama penzi langu inachosha. Ike una tatizo, sema baby. Mana kidunia mviringo,
because I love you,
I love you.
Ausi ondoke ni umie, I still want you,
I still want you.
Moyo wangu utulie.
Girl, I swear you don't lie,
I don't lie.
Nikishuku siku moja utaniwacha. Hisia hii inanitesa, inanifanya kichwa kuniuma. Nakupenda hivyo bure, usichanganye na watu bure. Nakupenda hivyo bure, niko tayari kujitoa muhanga. Siwezi kukudanganya wala kukuhanya. I swear to you in the name of mapenzi.
Should I lie, why, yeah.